Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen e Fulfulde.
Fili dambel to bogi jande ga fandu hala Mamadou Sama Seku jamnali sakrabe kidibe to tumbutu ton ne kewal jam mayon Niger saw bini bonondaji kewdi do gesset de mbien hultama wide dun batte ka do titalla yontere jabbide de ko buri unnyere temede mbien dido no mbien yimbe kebe torra limta li galdurande ñoloma mbien timmo murtere golle syndicat yon tem mbien fa hande wala ko bilti goldede fufu na uddi mbien haldi haldi di wede fufu mbien alhali metudo sanne yogabe tawena wobbe ben jingana murtere de bangal habbo jibu jawdi imadraji famin gollo do kabaru mudun huncenta horale yontere de fufu wattu mu mbien malinkobe yogabe holliti wana fe joni wattu mudun yogobe kay mbien na huyani dun dingon sembe kabaruji amen hande kikiri talatare sapo jolir decembre hitare 2020 bismillah sakrabe ko buri u ñaraw temay dido mbien kebbe torraji e kanya dun no bonandaji kewdi ngoni taykaadi yontere mbien jabbire de le yon le lamu tumbutu yo kuteji kewal ndiam mayo Niger e wi hejabe lamu tonbe e wi iwde do kire le cercle gundam fangude commune la fia le cercle tumbutu mbien gede kewde ngoni mbien gese kewde ngoni bonnaade e wi ngotanaabe tonbe keddana ko benen Aboubakine ak Ab Mohamedine Yatara e do fasitango Alcissi
Le 8 maires doivent tirer. Hectare du temen nay, chapan tati tati, le nukule, temen jeti, chapan jeti diego, tomaro remete, woni ko muti lendiam, mayango. Geleji ko uri sapo, muti kanyo endu lendianda, non holitiri wide, kanko Yusuf Maiga. Le 8 maires o, bonira be, hoti le galleji, sarape mwe, batibe, bedo yimbe anahasindine hune fu hande, don woni ko owaiti, nukule fu ngonde to, to durugol wae watere, muti chorondia, non holitiri wide, kanko Yusuf Maiga, maire Doué tiré. Ngeni aglal, le cercle tombok tout au dou, ndianda atchai. Le ordo noku, galleji fa hevi, fa yotongure yimbe, fu boni. Gotel mudu woni kirchamba, komin gondo le cercle dire. Le ordo noku, ko uri galleji noga e jena e fu sami. Ko patoto ektaruji, chapan jetti, maro muti, le ndian. Non holi tiri vide, horepe noku o. Ido kabaruji goti holi tiri vide, wala fumo yonki mudu heddi, le bonanda, ndianda. Ngatnu e tawede mudu fu, jamande kaya horepe, jodi bile ordo noku ka holi tiri vide, ebe mbemba be kedoraki gikke fu kasen ebe jondori e yolbere le nyalade ngarode
imadraji mudi mbiyen mi hasindini wakkat jundo dum woni ko holliti ardibe commune tumbutu e wi mabbe wakkat jundo commune fay goto ma dun region fay goto kanyun tam wawanta kado tidalla le region o ka non be do ngotanabe be holliti na gondi fide dabre hinnade mbiyen kebe torraji be e hadde dun bonanda njamdam Boubacar Mohamed Touré woni mbiyen jokko goobo maire commune ngallure e tumbutu kedanna ko halni kam e du fay tan Ousmane Nyalbouli
wa hokkude wattu joni o adadu bonanda ko dum wadde ka mi andi dum torre himbe sanne ko mbawmu wide anaya hectare ngaji chapande joy fa chapande jeddi ko boni fa hande dum diyan dan ana wondi e nabude wattu joni o dabareji ana gondi e fiede fa himbe keba denagu hitande kafu hono di bonandaji ana ngada himbe ana kuli sanne demaji muben ana gondi e bonde be ngari holitinde min ko ne hakkilo mabbe min joddake batu famin dara hedu woni ko min bay wadde min darano patti dallo o mauna wala fu peut-être e hore mudon min fu min anditi allaaji ngodude handen mo tit allo hewti fu min daronto don
directement sagal wa tutude hakilaaji mo do kabaruji amen bangal bembe amen Facebook kay do Twitter mutere mbien balde mutere golle balde joyi syndicat gollobe furba leedi mali na jukiti baban kobe mbien holliti wiide ndedo de matete sanne le ngurdam jamarande su wonno jinganobe ndedo mutere golle wobbe kay holliti joni wona fe wakkati mudum kedanna kobe en sita city be Fatou Diagne do fatagam RCC
transition yi wakati
le o wakati transition grève wudi ana hanne darnede kobe wondi on yo gonga jati wonno fe goto waynabe hakke men de jodade janta ko pour moddide wakkati wonno joni grève moddiade leedi yaade deedi yeso dun habbi e gollobe so gollam acci golle deedi darton mimire yidi grève fiente mo sanne sabi dina militaire mo hoditi kay ana wayi mudinde kullede fu be derni ken gobbe be hunte haaji mun en debe sanne hundir haaji keddan wakkati mon den joni wala wakkati wadde grève deedi wala semme sanne ko pour moddiade de jodade kalde do buri
rabbe kandoka
tajorone wiide mbien kaaki yewtagul iyam timata ko heddi ko na wawi darnaade hakke balde sappo gumben gollidal lawul mbien gondi lawul guddi ana lawul warde dum woni ko holliti premier ministre Moktar Wanna kikide kenyen wattumo o darnu ko de le gollirde mbien yewtagul iyam covid-19 to l'hôpital du Mali tun mbien o totti ardibe gollirde mbien gollobe be mbien kaaki gollirde o wi dun no gouvernement o wadanna bawdum fuf yallati allahji di na dawre kadanna ko hanni Aissata Diarra e do tango mumna tsendebu
Je suis venu précisément.
Mi wari holitinde wiide rafi test coronavirus fur wala ton juni. Dum weli kan takitaade gollende ana wondi e waddeede no haaniri. Test goddo ton ana wawi wonde balde sappo tawe dum timmay. Don gonden joni test ngaji ko min codi ana lawol dum waran boyata. Kami taykiti tidalaji ana bangal hokkugol jababuji test ngaji di. Gouvernement fiyan dabare yalla idum huncane hore.
Batte nyaw COVID-19 jandeji jande dowre mari di fuf darnama iwde sappo jewlere December tugade nay leru janvier hitano 2021 dum woni ko holliti ministre jande dowre holli ben le communiquer dum waddi wattum e ben janginobe jande dowre ben ngonde e mutre golende anda ka ni timata gila e ben ko ben dila jonte kewde fa hande le kabaruji di milaruji noge kalisi se fawon ko gouvernement o ben nyalmi dental gollobe ben golnobe ko en ko wiyete fond de garantie mabbe tawene dubi jeegom projet mabbe na tidalla hinade ben fandaji e kabar mudum kambar dun won kawtal ben jogola dido jawdi wadama nyande tati lewru december den no nawtorade kalisi o yata fe tiagal gede jogaji mustafa ben adrien sar woni horejo ben wakandi kalisi o kedona ko mo hanni maryam kulbali do festango ousmane nyalbuli
petites entreprises ngaji pamari wana wajibi tawre garantie entreprise keso pudodo golle ko boye wala sudu fa hokkira garantie nena sini be ngey bank ngaji biyan kana be kolla garantie nena fa be keba o garantie min daroto darnde mudum fa baade entreprise o kalis o an wodi min gatti o le bankiji yalla mi en pabo hebobe tidallaaji mun midan bay du darade signininde le bank ngaji di fa juma heba jawdi ko haaja no wawir gasinde dum minen signature amé yo signature lobbo arati fu wala na entreprise o fasamu nena mi ngada e boda men fu yalla bankiji di ana buita nafa ko kebata dow mudun fa be kuntan hore projet ngaji mu
gilla nyande altinere nde imadaraji famingol do kuteji jibu jawdi fuddi yo battem be yo bangal yontere ben humaninde kabaru mudul leedi mali nde hinni dental pelle halnen en e ko wiyete consortium RLD afad kambar dun ben bibbe leedi mali hewbe mina ngondi e go hakkilo ka gobe kay huliti ana hani sarja totte o do kabar o kedanna ko ben abakrin jatara e du fasam alcice e sita sidibe
ido golleji ana wadale wattuno bale societe civile wondi waytare nokkule de fu sabi yurku gondo le leyndi o lewi horejo fedde bale societe civile kumani do habdo yurku le leyndi lawol kangol jokkede fa yurku habere leyndi ana woddi fa ham Suleiman Dambele horejo fedde kumani do habude yurku le leydi malindi
men woni wadde emission je radio kany en wadde durde fa heewa holutinde jama o be nyamde jori sudu baba men wonde jangunde jama ko hewi me wala bama ko tan e fuddirke lam sikasu me holli kany en hollite jama fa hewi de ciudi radio ni kasin
jama ne ka holliti so ni sara kanu haniri imma daraji gondi di wadere di fu mere ga dum e tawede mu dum fu won dati di kolliti
education civile jande dima ko watte de fuddi ko arande so ni ne jande famama suka be pamme dum semme homa fu antan hore mudum heban wurre du halal mudum bitto leedni fu an han teddunde sariaji leedni e acca guiga
fa wawde fewde o do tiddalla tay ko tobe fa hew ka fu holliti wiide horebe leendi ana hani darade darne mu en so be jibbe fa be timmina yurku le leendi do no sariya tekkudo kabo yurku le leedi ni bamede yimbe la gondube wadde imadraji yalla na haba yurku le leendi ka ana narda jamarnde fu munyal
Studio Tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sagraba mbiyan bangal kabaruji ben region gaydi yamatu yamflatun holtama wiide cioggu kilo tew ben yu hankasen tem en na yu mo geewala mo geewune mudun yu teme tati ben malle hemer yu ciagal batu nyande altinere sappo na lew december hakunde jabe tunbe hono mbiyan hejabe amiri en mer en yimbe kafu halnana en kanyen natotobe e bureau commune o don timinta kabaruji amen hande holtinon tan babe sat fu hitnaari kabaru en bangal men bembal amen 3w.sijotawani.org ma dun bangal yamu 37320 do sedde yotre meden magazine.
Sido Tamani.